yeah.
Wah.
Hivi naweza lewa bila kunywa, mani naweza pendwa kitu sina. Hivi naweza pewa bila liza, sijui naongelea baby tu gani. Mtoto huyo so mara mama wana na papa kanikaria kwako, yani vuru majanaba.
Ila nini sina, kama ndo mapenzi ya mejana ya pimiki. Mwenzako jina chakufa na kuoza, so why mama uniziki.
Ila nini sina, kama ndo mapenzi ya mejana ya pimiki. Mwenzako jina chakufa na kuoza, sasa wai mama uniziki.
Azile kachili na umakusajili, kisiwa ni mara hapunguza kaubahili. Nikikuona kinaumana, kinaumana. Nikikuona kinaumana, kinaumana. Nikikuona kinaumana, kinaumana. Nikikuona kinaumana, wewe kinaumana.
Yeah, you have to know that. Kid a man, the man feed them, them. Fireman, me bad man, nothing about them. Matter than she don't make a feed the same.
Belongo jamazina police, kabla ya kugo, go, go, go. Usijari kusuchaga, uko na fundi nyundo narinaga moyo.
Yeah, nini sina, kama ndo mapenzi ya mejana ya pimiki. Mwenza kujina, ya kufa na kuoza, so why mama uniziki.
Pesi ya mejala ya pimiki. Mweza kojina chakufa na kuoza, sasa wei mama uniziki.
Azile kachili na umausajili, kisiwa ni mara hapunguza kaubahili. Nikikuona kinaumana, kinaumana. Nikikuona kinaumana, kinaumana. Nikikuona kinaumana, kinaumana. Nikikuona kinaumana, wewe kinaumana. Kinaumana, kinaumana.
Yo, next tupilike Kongo. Yeah, tupilike Kongo. Sasa tuludishe bongo, tuludishe bongo.
In your punch of Japan, Black Nation Team, Fundi Nyundo kwa Jesus, Baba ya Chi, Walete.